sako tako numuntu wengishala but when I get umshiya go kabulinda mama izinsuku siyashona go tuthando lami nesizitha zami ngiyakho basho
dala dala ngikulinde sando cela uye yini sando lwamaphela